Sasa nompunga Bego sukulweso bo Amehla mnyame imphefumulweni wami Izithunze maqume Duwe bizihlahla nezimba Umoya namakhaza Nemi bala inhlabe nonekwa Manje sengiyakonda Ubuzama ukuthini kimi Ngoba uhlupheka engqondweni Ngoba uzama ukubakhulula bangalaleli angazi kanja Mhlambe bazolalela Inkanyezi yebusuku Bale sikhanya kushisa Mafuwa hamba ngenkungebo Bonisezweni wesibhakabhaka imibala eshintshumthunzi inzimu ngokusandla busoba vele izinhlungu baduduzwa yisandla esinothando manje sengiyaqonda Zamukthiniki ngoba uhlupheka engqondweni ngoba uzama ukubakhulula bangalaleli angazi kanjani mhlambe bazolalela ngoba bangithanda Mhlambe bazolalela